Isifundo 64. UDaniel usemgodini wamabhubesi. Enye inkosi yaseBhabhiloni kwakunguDariyu umMede. UDariyu wabona ukuthi uDaniel wayehlakaniphile. Ngakho wamnika isikhundla sokuba aphathe amadoda abaluleke kunawo wonke ezweni. Kodwa la madoda abanomona azama ukusithatha isikhundla sikaDaniel. Ayazi ukuthi uDaniel uthandaza kathathu zonke iy'nsuku. Ngakho athi kuDariyu, Nkosi, kufanele kube nomthetho othi wonke umuntu kumele akhulekele wena kuphela. Noma ubani ungawulaleli lowo mthetho, kufanele aphonswe emgodini ogcwele amabhubesi. UDariyu wayithanda lento, wabese uphasisa lo mthetho. Ngokushesha nje lapho uDaniel esezwile ngalo mthetho omusha, wayendlini yakhe. Wafika waguqa phambi kwewindi elivulekile, wathandaza kuJehova. La madoda nomona ambona futhi agulukudela endlini yakhe ngaso leso sikhathi esathandaza. Abe segijima aya kuDariyu afika athi kuye, uDaniel uyakwedelela. Uthandaza kuNkulunkulu wakhe kathathu njalo ngosuku. UDariyu wayemthanda uDaniel futhi wayengafuni abulawe. Usuku lonke wazama ukuthola indlela yokusindisa uDaniel. Kodwa ngisho nenkosi yayingeki kwazi ukushintsha umthetho yayise usayinile. Ngakho yathi amadoda mawaphonse uDaniel emgodini onamabhubesi. Ngalobo busuku uDariyu akalalanga, wayekhathazeke ngoDaniel. Ekuseni wagijima waye emgodini, wafika wamemeza uDaniel wathi, ingabe uNkulunkulu wakho ukusindisile? UDariyu wezwa izwi. KwakunguDaniel. UDaniel waphendula wathi, ingelosi kaJehova iyivalile imlomo yamabhubesi. Awangenzanga lutho. UDariyu wajabula kakhulu. Wathi uDaniel akakhishwe emgodini. UDaniel waphuma emgodini engalimele ndawo. Inkosi yabe isithi, wonke la madoda abesola uDaniel waphonsene emgodini. Ngokushesha nje lapho la madoda ephonswe emgodini, amabhubesi awadla waqeda. UDariyu wakhipha umyalo oya kubo bonke abantu bakhe, othi, wonke umuntu kumelwe esabe uNkulunkulu kaDaniel. Umsindise emgodini onamabhubesi. Wena uyathandaza yini kuJehova nsuku zonke njengoDaniel? UJehova uyayazi indlela yokubakhulula ekulingweni abantu abazinikele kuye. UPetro esibili sahluko 2 iverse 9. Imibuzo. Yini uDaniel ayeyenza njalo kathathu ngosuku? UJehova wamsindisa kanjani uDaniel? Daniel 6 amaverse 1 kuya ku 28.